Sherry Cole on this one. Deep and production. Oh,
it's deep and deep and.
Me na taka wewe, taka wewe, taka wewe. Tutakuwa pamoja, just like Bay and Bull. Me na taka wewe, taka wewe, taka wewe. Tutakuwa pamoja. Minataka.